Awami do, let me do, let's do. Sigin' the juice as it could be munch. manju bali tubalike bade mujuju fetulie mbona suga na suju tukuwe vase nga ziri mubire fata mana mwole boye tuvimbe
chill na DJ Queen, I'm cute.
Bunny up, bunny up, bunny up.
I know you like me, I know you feel me. I know you want a life around me. I know you love me, and I love you too, baby. I know you like me, I know you feel me. So let me put that ring on your finger. I know you love me, and I love you too, baby. Mr. Prevent, bang, I'm loving. God, just know that it's nothing. That I am a pleasant, trusting woman, woman, woman. She be my woman, woman, woman. Sing, sing along my name, baby. Yeah, true love do exist. And that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story. This time we're gonna make them free. I say prevent, bang, I'm loving your ranking. Janja Nakita, kicking this him. God, just know that it's nothing. That I am a basically trusting woman, woman.
Toa majicho hata uvae gunia. Bado uko simple unapendeza. Shepu sinia, kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko. Kifungua koki, ya nini mafuriko. Meniweza, uma baby te amu. Te amu. Uma baby te amu.
Unika mitadi di me, mitadi di me, mon amour. Existe aqui de todas as rosas que tem no jardim, no jardim. Essa forma você é louca, me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica na lume. Vamos pra mamá, pra papá. Fazer essa menina, menina mais linda do mundo. Exata, choco, choco, que me toco. A mamacita que me tombalou, que me tombalou. Exata, choco, choco, que me toco. A mamacita que me tombalou, que me tombalou.
I'm a baby, te amo.
Te amo.
Toto kani kosha, fundi akia Mungu anajua aliana chosha. Toto zinapiga bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda chama love. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga, taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off, let's make love in a rover. Ina makiyo gidon, ayana. Fanya ka unapiga deki, ayana. Deki give me some cake, ayana. God bless your mama, ayana. Hey, the way you move your waistline, ayana.
God bless your father, ayana. Hey, umogo magaribi baby, ayana. Na kamaradi ya time chemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi machine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimekaa natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby, closer. Ooh, baby, take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makiyo gidok, ayana. Fanya ka unapiga deki, ayana. Deki, give me some cake, ayana. God bless your mama, ayana.
God bless my mama, mama.
Yo, I'm still Prezzo, I'm still visible. Still so pricey, my flow. I'm still queen, I'm still visible. Still so pricey, my flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never fall. Saying who are they when I'm cut? Still move like a president. The game's uncompetitive. I'm on my own level, man, I keep prepping it. But shorty, you so fly, hands down. The booty so swollen, I guess you work out. Nipa papa sababu yako mama itisha upe. I need you for myself, I pray upo mwenyewe. Na kama mzigo no mwenyewe, semi nataka shinga. Natume number ya county.
Kaza nita kukuna baby. Can you put that body on me? Kaza nita kukuna baby. Can I please buy you a drink? Kaza nita kukuna baby. Can you put that body on me? Kaza nita kukuna baby. Can I please buy you a drink? Booty on me, booty on me. Pull that booty on me, booty on me. Nizi moyo wangu na ukosha subure. You make me fall, you make me fall for you. I think you my type, you make me fall for you. You make me fall, you make me fall for you. Can I get your number? You make me fall, you make me fall for you. I think you my type, you make me fall for you. You make me fall, you make me fall for you. Can I get your number? Kunda baby,
kunda baby.
Can you put that booty on me? Nothing to do with that baby.
Music from the weekend.
Can you please buy you a drink? Nothing to do with that baby.
What the heck?
Put that booty on me.
This is
for my
baby.
Can you please buy
you
a drink?
I'll lay you down like a red controller. I wanna love you all over.
Love is a medication like a rasta. Take you to a just catch a baker with after. Tony Joshua for your love, mother boxer. On the Gucci, Gucci, yeah, yeah, yeah. I be your lover, your fire. Say nobody can be when this fire. I make me never take you away.
Nada sasa utamo mahaba ndo naleta mama
wewe wili ina swali vile vile tena wili unaweza kunipenda tena wawili ama nikisi toka nandi naye ali basi tufanye vurugu baba
usiwe na shaka kama ngonga tanga ngata utosheke na wana tuju only you you hakuna mwingine atakwa majuju
pepeta 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 nga pepeta pepeta sakata nadia
pepeta 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 nga pepeta 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 wili
nikune 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 oh nikune 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 oh nikune 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 oh nikune kune 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 ma nikune kune 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 oh nikune kune 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 ma nikune kune 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 kuza sexy paki baby he's kitamina nane home current into big a kambina baby lindo kabati feel your stamina stamina
acha ni ngate utamu kizidi ni pesigi no nizidi shema uno ni ikate mbaka kisigi no niongeze na mipono onja na dhea kibara kuko kenye jemtapenda bara tunajimwaya
oh yeah
huyu mwenza unapenda
para milete lakini pole pole nsijakilete tabia ya kwangu subti mama kisupageti
pepeta 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 nga pepeta pepeta sakata nadia
pepeta 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 nga pepeta pepeta pepeta
queen 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 queen
black moon in the sky. Girl, you light up my life. Lakin dina sabi manurete kuku kumani ruhande rwa. You are always sekerad nukava warima. Let me fix shit tonight. Let's love each other till the morning light. Let me put together all your broken pieces. I hear your heart talking, babe, I'm here to listen. Oh, I'm here to listen.
Turn it on, turn it on.
Love is on fire, on fire, yeah. This love is on fire, on fire, yeah.
DJ Queen.
Murikira, nyeri si chukwa. Zimya matara sikaru no murutan, yeah. Uru murutan. Masibi neza neza Nibi sendero mutima Girl ni wifate Ubi sangiza Ooh, let me put together all your broken pieces. I hear your heart talking, babe, I'm here to listen. Oh, I'm here to listen, yeah. You ni umanya Ni umu kone without you, I'm a dead man. We're meant to be together now and forever, baby. Bang bang, this love is on fire. On fire. Yeah.
If
you love
is on fire.
Do 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 si do do. Nimeshinda loto. Kukupata mtoto.
Basi wewe wanani, niambie wanani. Kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Maheta, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi, anaka kuitwa miano. Mtore, mwambia potele. Mwambie na kupenda, itabidi ya zoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu, lipenda msewa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen, cause I'm not an average type of lady. That's why they try to hate me. Baby, just tell me you got me, and I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu, wewe ndo wawakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto. Kunipata toto. Niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu tu. Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu tu.
Toto si toto. Nurojo rojo, apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi zako wakupati putari na mongo. Mtoto ni mkia, na metoka Busia. Kuitaka posho mil, mwana wife nita kushikia. Ngupelekea murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu
ya toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na masonko. Kwa koni merilax, meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ebu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi nya warafu na isunga
kini. Basi yelo wanani. Niambie wanani.
Yes she.
Wanani. Kama sio wangu.
Tunaboxi usiku nipe shoti. Ama ishiki magoti. Nileweshe mkomboti. Mimu zako imesha nkolea. My baby boy ukenda zako minta nyongonyea. Mimu zako imesha nkolea. My baby boy zako minta nyongonyea.
Acheli zamu.
Baby unapenda vya giza giza. Kama ujanizo we.
Achaji wali zamu.
Manara haya kuingiza. Ujue inapotokea.
Acheli zamu.
Unapenda vya giza giza. Kama ujanizo we.
Achaji wali zamu.
Mama unafanya tembo. Kutuwa nadingisha mkonga. Wando kiboko ya warembo. Wale wanaojipitisha kitonga.
Penye dhiki na shuruka. Pikia kono ulinikumbata.
Piki piki upande uba.
Popote lipo kanifuata.
Bado wananita mzugaji. Sikizi hata ya kumahitaji. Sina biashara mtaji. Ulisema mola ndo mpaji.
Panda nipande tumwage mbolea, baby. Oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea.
Oh, 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 oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea.
Acheli zamu.
Mitu napenda vya giza giza. Kama ujanizo we.
Acheli wali zamu.
Manara haya kuingiza. Ujue inapotoke.
Acheli zamu.
Good to chat, good to chat. What's up, baby?
kula nzoke nkuwe Biona yo ya gara Wani kanto mankuwe Kuvanga Omtima kwange wakwe fuga Na yeze saka na kuwanya vyo mefuga Yo mfuga vinyuma kwa yongera Zawa nkuwe
Yoko yono toke na kuyona Subile wale tabu mutima munda pieve Wakala omu weka Wansangula masiga kona
Sometimes what you dream can be receiving. Now where's it kubu now si choki pana? Thanks God it forgiven. Shikuwa no meme wala kepo. Pinzi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo. Lebo kune gengi lepo. Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumjua So ishi nao kwa tahadhari My sister squeeze shape wananunua Uwe pambana upate salari Kila usisahau pesa maua So ukikosa hata usijali Walo kwa wanangu wakita Nye ndo mnanunua CD Tulo kwa wanaki wa insta Unafanya niongeze BB Wilo kwa master na lita Mlinifanya asira zizidi Oh, no.
Yangu munilizo pita mkani pana jina mkasema ni itwe
Choro, 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 choro
Choro, 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 choro,
choro Choro, 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 choro
Choro, 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 choro,
choro, choro Choro, 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 choro
Choro, 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 choro Choro, 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 choro Choro, choro,
choro, choro, choro I don't wanna lose you this time, I'm with him No time, I'ma get a winnie winnie wanna wanna your love, they do me one time. Oh my, I'ma get the mommy. Show me how you feeling this night. I'ma say your love, say a winnie winnie wanna wanna your love, they do me this night. Yeah, I need your grace. Me never relent. My love, no get shame. No matter the case. My music keep the bass, my sweet, sweet bass, so my love no get shame, for you all day,
Every night, every day, me go need my baby to call on me, close to me, yeah, yeah, by the time, when you day, wake up in the morning, man, I day
by your side for me, make you fall for me,
oh yeah, yeah. Choro, 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 ja, choro, 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 ja, choro, wo, wo.
Ah, you won't keep it from me. Ah, mugu, mugu.
DJ Queen, DJ Queen.
This kind of love, it they do my body tanana. It they make me one day your life for anana. You, yeah, you, yeah. This kind of love, say it do my body banana. It make me one day around you banana. Dance to my conto make you banana. Oh, choro, 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 jara, choro. Never leave me when I need you by my side. No more, I just
suffer. When you come,
when you come, when you come, I just suffer. Be a good love you all day.
Kama ni mapenzi baby nitakupea Takudekeza mami mazuri nitakutende I know you like the flowers red roses nimekuletea And they say umeniroga but I don't care Yeah Nyumba ya upendo takujengea It will be bigger than the house of red pins of air And we live together Toto tukiwa lea And we grow old together Baby that's my prayer Cause you make my heart go 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 You make my heart go
Heshima yako kuna wakuifa Sinoche kiti chako mwingine akaka Vile nakupenda kama nimekuza You make my heart go pa, pa, pa sema utaka kuenda wapi weekend. Take my time, take my money, spend it, spend it. Higher, show my pains, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, eh. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metani. Yangwani na mchanga, gizani nona mwanga. Panga pangu wa panga, wakosi na ujanja. Wakosi na ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitake kudanda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda. Siva taku pamba pamba, nikiwe na wina tamba.
Oh yeah.
Wana kutoka na nini wakati levo zako hawapati mbwa wa uswahilini tena koko hawangati na marashi mwilini wao shombo la samaki. Ya kwa kunyuzi tisini sao zinafika mpaka laki. Tuna wachoma kama nungu nungu, wanakesha kama sungu sungu. Baby Jackie Chan mtundu adina kuimbi ya kizungu. Girl you have that thing and I call you queen. Girl you motivating a liar. And I'm your king and I get your ring. Cause I wanna make you my wife. Girl you have that thing and I call you queen. Girl you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on it down slow. Something when you do it, that's how I know. I just want beside you. Give me that, my baby, one phone. Yeah, 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 yeah. Give me that, see that you want for me.
Bad girl, how you at my single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you my love. I bless the day that I found that thing that I call you queen. Yeah, you motivating my life. Baby, I'm your king, then I get your ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing that I call you a queen. Yeah, you motivating my life. Oh, baby, I'm your king, then I get your ring. Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love it when you put it on the dance floor. So clean when you do the dirty one, though. I'm just right beside you.
DJ Queen.
Give me that, my baby, one phone. Yeah, yeah, yeah.
So the time I'm set to end of my card. Sit out at your window and end of my card. I'm sending them cash to get an aqua candy. Is it me? Then the food delay night. Do not come to the finest of biology. Then the bed more at the cooking on your data bed. Someone told you don't need any coral loyalty. I want much of my own to monkey that apology. Fuck the same computer so much to my yellow. Taco yellow come a school bus. Missy Jim and Benzi Bazi soon is school bus. Nisa full baby girl soon is pull bus. Casa Punta in a single. Time me fika to engage quarantine. Man in a painting. Then you quarantine. No side to my low and then you cool bus. Time me fika to engage quarantine. Man in a painting. Then you quarantine. So me to break me and you let me name card. Bita nazi ni kupake. Sanitize kabla uja paka mate. Na aki konga busy mina give them the art. Ana konga queen so nambaga king size. Ami shika dona nataka kui baptize. Wet kama ocean so the ship sita capsize. Even nice anataka tui come twice. In ami valentine mesa bed sheet. Girl you're so sweet basi poop on repeat. Baby girl kaya that know you make me complete. Ami ya love na make a come quick. No me come quick. Time me fit a twin gear quarantine. Man in a painting. Then you quarantine. Na say to me lewa, then you cool bus.
time imefika tuingie quarantine. Na nina painting ndani ya quarantine. Toyota bini yose tuendo my card. Wendo my card. Sita wacha kukunyonya wendo my card. Wendo my card. Nimzalendo kesho take tena kuwa kanti. Take kuwa kanti. Basic need wendo food ili naitaji. Ili naitaji. Tuna game si tufanya saba yolo jiga. Kendi bed mora jata fokilo yodi tabek. Sama kodi dongi ngini kora loyo jia. Uwa matakoyo kende mange kata polo jia. Fakta seneko muta soma juma yolo jiga. Kako yellow kama school bus. Nisi jima penzi bazi suni school bus. Nisa fall baby girl suni cool bus. Kasa bunzi na sing danya cool bus. Saitu melewa danya cool bus. Time imifika tuingie quarantine. Na nina painting. Nanya quarantine. Na saitu melewa danya cool bus. Time imifika tuingie quarantine.
Kama bahati sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usini chukulie poa, mawaditete, baby. Mti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana nanichora, na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata, kukubisha. Uje tukwe, mapipa, tulebata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby, we wa moto, wa moto.
You're so hot, hey. You're so hot. You're hot. You're so hot.
Dunia, weno bebe nataka. Ninguni wa mapezi sina shaka. Kaka, sheme yusha pata. Wafu matirio no haja ya taraka. Tunao, tunao. Macha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, bao. No hatari, achana nao. No melipata, mekwisha. Haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa. Tule bata, telesha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto, kiaina. Kufishe pete final. Baby we waboto, waboto.
Chelewe kikuchu mundo mwami tachi tachi kiononi no na tekenya tekenya na kufanya umewe
you must see chakale posa so we my contemplate on that and baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya call you king with the crown on ya and baby take your time with me let's flow like rhythm now.
Asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana. Tuwafunge kele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kele. Wana wanao.
Wana wana ke. Wana wana ke.
Never leave me solo. Or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemu wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwai mwana. Mepata ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Oh ntuhie simba.
vitanga vidanga dana vicheche nchuni simba oh nchuni simba oh nchuni asa bebe mushomile kitwa mekupa mama embuchutama kama inazama nikupige chenga kwa dana dana tuwafunge kelele
yoni usiku mchana jua kizama twende kandana kunyeshe kila meniba mama tuwafunge kelele mana wana
Them a care much me. Why are them wako kia garen up a me?
Yeah.
Drop it down nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Na kata kate na katunika kisha warogi Minda chapa chapa twatwa tuka kijano Nairobi Gana waka waka macho na bidi fnike na noti Na kutaka taka bakwanza lazima nibishe hodi Tadani mini meru vile vas na chana Hey yo Jones na nasikizi umepa mrasta sana Nadani utaniweza buda bas kazana A devoted member kwele kanisa ya pasta ngana So kinyo hiro apantaka Ni marimlami bata na haga na kamjaka Na kuna nsaka no jomali uneza kanpata Yoni pate after pate sindio wana run after Kahaja beba minda mpita tu Anatra kutwapa kitu tunona ni mshipa tu No disrespect minyo jisizi choma picha boo But if you don't got a booty then samahani sister too Blessing nazo tumesunda kwa kibenje Staying out of trouble Atuta kilala stenje Isi guli mavado panyutembe na kirende Na hatu pedi maskando sose kimbali kamenje
Hey yo boss minapiga kiras Red sun home in impulse give me the glass I'm your promoter Si watu nalipa in cash The one that sees you Sharusha tukifika pa bus
Kata, kata,
Baby dance uki pinda mugongo dance kama chipa katupa magongo Baby dance uki pinda mugongo Baby dance uki pinda mugongo Baby dance uki pinda mugongo dance kama chipa katupa magongo
Come on, dear, hold up. Let's make a move and make a dance. Bonzo, hingi yako ni saka. La futa wako leo ni kudance. Bendo mugongo, pepe. Bendo mugongo, pepe. Bendo mugongo, pepe. Bendo mugongo.
Baby dance ukipinda mugongo. Dance kama chiba katupa magongo.
Hey,
dance kwenye beat ya kimambo.
Dance mamiyo ni kama unacheza kegosho.
Mimi niko vibaya baby. Kama kari meshusha keji Ndiyo ni narita ya didi Mokotu ni mushi ni shazima pegi Baby dance hallelujah Jo katikati dance kakololo Iyo kote kama uwa Leo wiliponzo tiso kwa natesa
Kama tia roo chafu Kato hapa ni kudensi Ingia kwenye sakafu Na muto wako leo ni kudensi Bendo mugongo
I can see you looking at me In the cafe, kuna sativa Sura ya malaika, won't you back it up on me Mali safi in the chain Anything she wants tonight, Tommy Call me daddy, say my name Now kinipa leo nita sabisha
DJ Queen
Kama tsunami, tumekuja wengi nikasi ni army Been a good boy
boy kutoka zamani. So generally to me run the city, yeah.
Moja moja, ukipata nafasi tukumbukane. Nitaruka boda bebe, achana mwendo kasi usijibane bane. Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado nko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, naisi la moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, yapo mionje onje mwazio. Penzi linanilegeza,
DJ Queen.
Sono na sono na, eti lini utapata nafasi. Sono na sono na, ove vioyo nambie basi. Sono na nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi. Sono na sono na, beba wangu moyo mwepesi kakarakasi. Sono na sono na. Mwaga wino wakalamu ya penzi langu. Shimbo shimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Nimuoga macho usoni, sijashikwa na kwikwi kimasihara. Sema niandae vi popcorni, unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, nahisi la moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza. Sono na sono na, eti lini utapata nafasi. Sono na sono na, oh baby yoyo, nambie basi. Sono na sinyonge, naishi kwa wasi wasi. Naza wangu moyo mwepesika karatasi. Sono na sono.
From uptown to downtown, Nairobi, Kisumu, all the way to Mombasa, Tanzania, all the way to Madagascar. You know I say, you're listening to the Makufu Entertainment. Hey, hey, hey.
Kuhusu my ex, okay, juza many texts. Okay, si ubonga less, tukipata nani sex. Ule bank, kwa keni na interest. No mana time yangu, kwa keni na invest. Ule ameokoka, ye uniombea. Nikiwa mbali, ni mia na wekea. Ule wa uba, si mia na letea. Kuwa na demo, moja mother, si mia.
What was on?
Shout out to Kiba. We on fire. Fire. It's the cutest. DJ Queen. DJ Queen. DJ Queen. Like your official fan page, Gemma Kufu DJ Academy.
When I say pull up, you know what I mean.
And I also took you on a pass.
But why not be keep on this? Nikataka, ilipopita nyusi pia nikafata. Una mwenye shepu nilidata. Nakale kamchele shingo panga. Wanshika, wanshika po. Wanshika, wanshika po. Wanshika, wanshika po. Wote kiwaona roho yangu nyenda mio. Wanshika, wanshika po. Wanshika, wanshika po. Wanshika, wanshika po. Tamae kizidi popote kichini. Kuna wakunye wa Somali wenye nywele za sing. Wasuri wa kusmile wenye lips are pink. Ra unapewa pakune katik. Draf umecheza umefika king.
What was we? What was we? What was we?
Sinyuni bamba zone piga bila chesa. Nadia yuko poa ye na jiwa tuta desa. Na inda roo tibika yudo venesa. Aki yao ni tanon kami sinza mpa. Napenda jokte ya nani titfiti. Napenda yule mpishi pia yunileya fiti. Na vile wa meja hini gale msiti. Nataka tiwa seve jendo kitu yesi. Kuhusu my ex, okay juza many text. Okay si ubonga less, tukipata nani sex. Ule bank kwa keni na interest. No mana time yangu kwa keni na invest. Ule ameokoka ye uniombea. Nikiwa mpali ni mia na wekea. Ule wa uba si mia na letea. Kuwa na demu moja maze si mianu.
What was we?
kwa kibonge. Mutamu kama uji wa matoke, ama utoke na kafupi kakonde. Kipesi kukabeba walo choki. Tipo tipo wa kibonge. Mutamu kama uji wa matoke, ama utoke na kafupi kakonde. Kipesi kukabeba walo choki. Water's way.
Kit. Yo kuzipigi fake, utokuta na perfect. si menu pai na ganyama si shobo kia tango maziki buma still sasi spendi mazoe talking chenga na uchona baby wash your name uje uyumwe kenasi kama takinywa ya cha waswasi na kama tingali nazima ita taxi baby solo me but I'm not for my number penda watoto nye darasa punguza self nita kukacha
watoto na pombe watoto na pombe
Kugeto, njoni kwenyeshe maishi ya majengo Tupitie mpambe, tule wali Tuende pangani, tuchade majani Ah, nono umevamini Na unashinda ukivuta vuta chini Niyo haga inainua, sio siri Samahani, samahani Ah, nono umevamini Ah, nono umevamini Nono umevamini Na unashinda ukivuta vuta chini Niyo haga inainua, sio siri Samahani, ni macho sio mimi Tumefika humu ndani ya giza Usijali bei nitalipa Kidogo msupa kaitisha Nikasikia meitisha kingfisha hey, If you know, you know,
you know.
Kingfisha pantiri
hey,
If you know, you know,
you know.
Kingfisha
pantiri hey,
hey. If you know, you know,
you know.
Kingfisha If you know, you know,
you know.
Kingfisha pantiri mu Manzeni leo, leo ndio leo Manyundo leo, watoto na
video Baby, usho ni kuja uyumwe kenasi
Kama takinywa jecha waswasi Na kama tingari nazima ita taxi
Baby, solo me
But I'm not for my number Penda watoto nye darasa Punguza self nita kukacha Watoto na pombe Watoto na pombe Watoto na pombe
Special, special for you too. The way unanizi maga michechetu Tuliza akiri mentu Ukinipa usiku nipepaka kesho Kesho, kesho, kesho One time Show me what your mama is ya Two time I put up my money You
Nitaka nigo bebe upembecho Kaju
You know I like it
Nitaka tuendeshe utembeka Migu
You know I like it Kitaka niko bebe upembe juu Baju You know I like it
I give you everything when I do my things with you
You know I like it
Mama inoka njoo nkupe tuzo Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo Waswahili na maneno yenye vundo Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo I say she's my future Sweet bambucha Wanga utajuta Kaika ukuta Nampa taratibu nampa Puta puta Napenda mwendo kanyage mafuta
Nitaka niko bebe upembecho Kachu
You know I like it
Nitaka tuendeshe utembeko Migu
You know I like it
Nitaka niko bebe upembecho
I give you everything when I do my thing with you
casual fan page, Gemma Kung Fu Jeans Academy, being part of our community.
Cutest, DJ Queen,
Yummy said them
asiwe na dawa kwa penzi ya kapona Rabi, ameni banusura jeuri sina tena wendo kuganzi Meni baliza asira sigu mwe wakisema Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze Nikinunga nibembeleze, usini pepe nipulize Shituke roza ozi wa ume Mini pike ule chote Unenebe upeneze Wana 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 Pale tulipo kutana Nikama tukapeana Macho ya katiza mana Wana 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 Pale tulipo kutana
Nakupola Mwana wangu gojo gojo Nahisi kupola Oh na chojo wa chojo Kona kona, na kusubiri jojo Ubebe shona, shona, chindilia Dogo mdogo, naisi naibiwa
Oh no, I want no janja
Nachanga nikiwa
Baby slow, slow, safisha wanja
Nikumbate, nipate joto joto Mwanga mbolea, tupate katoto Kusa baba, oh. ya moto oh. Kimoko
Nakusikia, oh, kama watoto Kanyagia, mix up your coat Longa mama, the more
What's the time now?
Nakota
Ona utokei
Nakota
Nimechoka kusubiri
Nakota
Mana usogei
Nakota
What's the time now?
Nakota
Ona utokei
Nakota
Nimechoka kusubiri
Nakota Nakota
Wanaulizana, nimekupendea nini Baby, tumeshibana, yani choka na mfini Baby,
Vila unavyo sindika na ridhika, oma inapoa Besi natiririka, miminika, chatangaza ndoa
Nikubate, nipate joto joto, mwaga mbolea, tupate katoto Usa baba, ya moto, kimoko
Nimekusikia, oh mama watoto Nakanyakia, mix up kokoto Yonga mama, ya moto, kimoko
What's the time now?
Nakota
Wana utokei
Nakota
Nimechoka kusupiri
Nakota
Wana usugei
Nakota
What's the time now?
Nakota
Wana utokei
Nakota
Nimechoka kusupiri
The cutest DJ Queen. DJ Queen. Like your official fan page, Gemma Khufu DJ Academy.
Oh, Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Now, cool, now, cool. Ambo kando ya Champs-Élysées Ukitesa na kamini None of my business And I see you in London Silicone on your mama Shaking what your doctor gave ya On your worst behavior Susanna Van
Magufuli ama Kenyatta wa Kenya. Ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu menya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazape, sina mchongo kachawa. What I believe, you know my no law. You pull on paga moyo, aka ugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambobu. Hakuwaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi ya mezali wa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mwande ya memshinda shankani. Akiza nyama na pombe, atulele tuende chumbani. Nikupe mwagwa jangombe, kisiginu kiwe begani. Baby ule ni, misweza kikuzunguka. Yani nipe nikupe kabla kuja pambazuka. One night is dead.
Konde boy, squeeze kupenda penda, kumepitwa na muda.
One night is dead.
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakula.
One night is dead.
Usijidanganye umemkamata. Mtoto wa mujini, magoli mengi samata. Hata uzame chumvi, ila kuna wazee wa migodi. Awagonga girodi, ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya naenda jogging, kumbe yuko loji. Kweza kona jaza mimba, woko jimu na jaza body. What I believe, no money no love. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuwaga mchoyo, kutu miguru pande. Kwanza mapenzi amezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde, amemshinda sharukani.
Sio unapunywa tuma pombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani.
Baby all I need, misuza kikuzunguka.
It's a Friday night. Ita wenza kuwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Umchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Una kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa.
Nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show, nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the ori dance. And shake your bump like you know how you work.
Ooh, all of the drinks for me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Kibamba sana wapi nduru wewe. Unakama ni noma sana piga kelele.
Cause leo ni kutesa.
Leo ni kutesa.
Ni
natesa, 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 natesa.
Cheza. Cause leo ni kutesa. Tesa. Ni kutesa.
tuko zone, imewasha kingdom. Ketimba tukukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, Nadia hapa ndio don. Tho simpatico phone, nasikia ako salon. Tulo mido the bomb, club pia imikrom. Bogi mbaka yangon, mebambika na song. Zile si hupa form, rende pia ni wrong. Yeko juya nyama ya bama na kachumbari. Na juya diabetes chati wege sukari. Plan size imetufikishe uko kari yako. Walevi washanza kuleo, mekali ya floor. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize kaji dumtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala kuna kishu kukukukuk.
Kukukukuk. Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
time for no enemy. To reap for a to me. Nothing with person ever see. I'm on nothing with person ever see. Forget the as a bashi. Many soon expecting. Take our body and jump. I take that to the person. Jelly, 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 I mean the answer, the yes sir. Then I mean the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though una knows they are special. Anybody, when no one throws a G. Anybody, when no take a body body. I can't sort it, I can't sort it. Go back a bele, bele, I can't sort it. You never walk, should not because myself I never talk. I look you, they laugh you go, 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 go. I shall no say the time go come, mama I no say the time go come. When you look go fit the light over. Mama, mama, life not up by gone. Whether you like or not, go back in, jam in your best kill it, go pass. So yeah, keep me jack on, go. Anybody, when no one trusts on you.
Kupendani vitendo, si maneno maneno. Yona kupa kitengo, kwa kufika malengo. Umeziba mapengo, kwa upendo upendo. Kipwana wana zingo, anzini vikao vya sendo. Maana na kujuza mama na shukuru umekuza chanda mapete na kutunza anama moja ute wabuza na umesha nizimai na yo 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 mama yo mama yo 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 na umesha nizimai na yo 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 yo
Toto langu bebe kitikisa
kama chani na mdomo nje ya sayari ngekuta kimondo. Na majungu ya kibongo na usiyape time ya kutibu wenyongo no. Mana mrembo na kujuza mana na shukuru umekuza chanda chema pete na kutunza nama uja ote waburuza. Na umesha nizima na yo 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 love, na yo 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 love, na yo 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 love, your love, your love, na yo 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 love, na yo 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 love, na yo 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 love, your love, your love.
It's the cutest DJ Boy.
Nothing I can't do for my baby, my baby.
Anytime when you need me, come to me. My shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do. My pepe, my shawty, oh, they care. My pepe,
say you there for me. As I there for you. Baby, say you there for me. As I there for you. Yeah, waiting me down, nothing I can't do. My baby, anytime when you need me, come to me. My shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do. My baby, my shawty, yo, they take. My baby, hey.
What you wanna do, girl, where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow, girl. Cause I like the way you back it up, the way you go down low. And that's the reason they be hating on you, what? Baby, you're the baddest. Step on the dance floor and show you madness. I'll be a king, you be my real highness. Shut up, buddy, girl, tell me what the fly is.
Baby, say you there for me. As I there for you. Baby, say you there for me. As I there for you. Oh, no, no.
Yo, boy, point
London, I've been at Tokyo. Kenya, I've been at Ghana. Moscow, I've been at Tanzania. Baby, let me make you Isabella. Girl, I don't love you, Isabella. Girl, I don't fight down with anybody like Mandela. Baby, Isabella.
Madam, kama trophy juu ya meza. Mikomando nishike mkono ukiteleza. Si for you nitakula jollof with extra pepa. Isabella. Omo, omo toba hi. Omo toba le pepe. Omo, omo toba hi. Omo toba le pepe.
Isabella. Girl, I don't love you, Isabella.
To make a promise, you know hard. To try keep the promise, they say it they hard. Now lie, to fly you per week, you know hard. Now why are they always try to work hard? And he say, kini share me, go-go. Timba make sure bro set, go-go. They are fine, but to bench you one more. Brown skin girl, don't blow mind me, girl. Don't blow mind me, girl.
Shayna Paris, you go like, oh,
Macam.
Cape Vado, Barbados,
Macam.
Anywhere you like, see, I like him,
Macam.
Plus, you and me, I like him,
Macam.
Aye.
Lagos, I've been at Tokyo.
Really, Yami yeah. Said, they're Makufu Entertainment.
London, I've been at Tokyo.
It's the cutest. DJ Queen.
Kenya, I've been at Ghana.
DJ Queen, I'm cute.
Moscow, I've been at Tanzania.
Ladies, take over.
Baby, sing along.
chill na DJ Queen, I'm cute. DJ Queen, I'm cute.
Mama, what?